malawimusic.com. Nyimbo za Chimalawi.
Matizia nkulana pena paka perewera kundipa saule munane ndi kulemekeza ndika makuona ndima kutitsidwa uma ndi kwanila moti sifuna sowina kukala limozi muntendere ndi zopinja usindi konda choncho kosa yesela kusinta
uza ino uma ndi kuona nitima onse yeah I know kuti uza kalana nendawe zonse kuma bihundile
Download music from www.malawi-music.com.